ke ndibuye le kuba wo ndibuye kusamanda kunzima ngekho kuba mnyama ngekho kunzima ngekho kuba mnyama ngekho ndiza kuwe ndizithobile ndiza kuwe ndibuthathaka Zubani namna Zia chigi zinto Aya pela na magrebo Jiza guwe ni kala Niza guwe ni natemba Aya pela mande nota Uya pela nobulungo Something there
You'd lead and guide me, Lord. Show me where to go, that I'd find that place of rest. Be a light unto my path. I don't wanna lose my way. Place my trust in your God, that you'd lead my way.
Let your light shine on me so I can see the way.